Records.
This is another sound. Rush touches.
Una moyo kaniwe penzi wangu. Yani paka leo unisame.
Una moyo kaniwe penzi wangu. Yani paka leo unisame.
Ningekula chakula ila siwezi sababu yako. Naumiza medula, unanitesa mimu zako. Ningekula chakula ila siwezi sababu yako. Naumiza medula, unanitesa mimu zako. Ningekuja Tamira, nifurahi moyoni mwangu. Angalau hata dakika unishike mkono wangu. Nina wivu na jua, bila wewe naugua. Nini unafikiria, mbona kimya mazima?
Una moyo gani we, penzi wangu? Yani paka leo hii unisame. Una moyo gani we, penzi wangu? Yani paka leo hii
ulichokosa mpaka unataka unitose. Futa chozi kwanza kisha keti unieleze. Vini pesa au mapenzi, kufa ukitanzi. Ukisha nuna mwezi usipati usingizi.
Kamani wambia wamtani,
usiwaze funga tinted. Penzi ribaki kwenye mapu yani upgrade. Awana Mary you sema kama uko ready. Kweli mekosea, so please I'm sorry.
Jua mapenzi so mabaya, mapenda jindo wabaya. Basi nsame wangu baya.
Kale, kale, kale.